Ziphila kamnandi, noma ngenasti ngosikhipha imali sispende ngathi eyokugcina, iphupho lami ukubona izinja zami ziphila kamnandi, noma ngenasti ngosikhipha imali sispende ngathi eyokugcina, oh yeah, sizowafeza lamaphupho, uNkulunkulu khona, so afeza lamaphupho, oh yeah, sizo afeza lamaphupho, uNkulunkulu khona, so afeza lamaphupho, oh yeah. Bazokhombu muzo notshwala masiphula phasi phethe ikhombe, ngatholakali ngamanana phansi ngithi nono, angisoze mvume nono, how could I lose when I came up from the bottom? They told me get 'em, I got 'em. I run my race, I don't change my pace for nobody. No problem, Dallas cool, and I'm a ganga, moving like I'm a champlain. Pelas figelanas in my plan. Sebenzi talent and then can, oh, bonguNkulunkulu that I'm breathing. Shoot to pila while me has a reason. Hope you all let it rest in peace. When they kill me, I'm sure we gon' meet. Sheesh, bafuna umphazamisa, ngathola inyuku bazomphambanisa. That's why I'm getting a visa. Iphupho lami ubona izinja zami ziphila kamnandi, noma ngenasti ngosikhipha imali sispende ngathi ziphila kamnandi, noma ngenasti ngosikhipha imali sispende ngathi eyokugcina, oh yeah, sizowafeza lamaphupho, uNkulunkulu khona, so afeza lamaphupho, oh yeah, sizowafeza lamaphupho, uNkulunkulu khona, so afeza lamaphupho, oh yeah.